mkmusicpromos.co.
I love this touch.
Don't laugh, say. Level up, alongside Brighty
Dream Girl.
All of my pockets are east. Now dream my east.
Fendela.
Nifendere ni chitepo cha enjoy. But life we need the peace, love and joy. Ndava kuwa nturiose sunga kwa nise pemba. Vanga kutie zina ungangale ati big. I wish a life yo eza po Ford Ranger. Pacha all over people, we just brave once. We save as a step, we no gati ni yako chance.
Let me work hard, bro, sanje wambele jealous.
Nundas tulumeza pa niri kuchipata. A life nisa kila one denza ikata. Kulibe kuhisi ya kufunika kuhimaka. Mundu alieze kulive vima vuta. Njito si mundu sunga kama Mbe igubatia. Leka nifendere sinifu na kukumatia. Sai, stone love, eh?
Fendela. Fendelela. Fende. Fendelela.
Ufunika bufendela.
Osangala bamozi na bamozi. Ufunika bufendela. Bado ziko tingala cheka mozi. Ufunika bufendela. Osangala bamozi na bamozi.
Chape ufendele kulipe haswa za speza uchimbwele na kumvelela kwa malangizo ya tembele kutiche mulefu upeze mtendele siku ni mwezi naine ako shine. Hello brother, your time is not mine. Ungangale wa first dollar ndiwe number 9. Vintu vima chinja uzaya wana mazani. We wanna live once you were why kuzipanika in this world kufandela cha kufunika. All over kamba iwe prison sakalipa nikuwapi mabad full venia kalipa. Many people thought we couldn't make it. Living life now we used to fake it. Mamuna not kungala munga ni plastic. Chitako vindu vevi mveka kwa sarcastic. Munga tijenduna siya ni boza vanganga. Ufiti sunga nipeleke poku mwamba. Nizamu vinga chena tukutayanga. Only God knows aliko yeka kumwamba. Vajela stima vaziva nizanda. Venangu wa wishing atika kone panja. Siza na siuva pati na panga panja. No wonder fendela olo wandu vazikamba. One day pativi muzaka titamba. Muzaka tipemba poche na manamba. Work hard not evil vakupanda. One step at a time iwe na defender.
Fendela. Fendela.